ghetto two gata. I miss you, my brother. Hey,
Don Foxy Production.
Kiza.
Black Nina, I say. From MalawiChoose.com.
Palibe ya madziwa jimene mwati gonzela Nijifuka tsiku ndi tsiku tima pempela Kuti inu musiku la satana azichepela Mitima ndiyo sweka sitingate kuimata Ngati ndigoteka muika sikisebata Tizaku maneso ndi matini nkati Wapita guli chete ife tikulira Moyo ndi wodula sitita kumugulira Koma nyimbo sokazi tikosa kumuimbira Mumusunge kudzanja la manja Moyo undi wanu timadziwa musalanda Chatu ndi jisoni kukamusia kumanda Koma zoji mwazake mungo kululuka Bodi dziko la pasila yamba kumuwelusa Adani analipo koma nao ndi otolwa Akafika manja mwanu ifetika la okolwa Ndima yangu, tasala ndima fusu Ziko kukwede zeka tata ya mtu walusu Masiku ndi ya wili robadwa ndilo mwalira Chimwe mwe pachiambi pa mapeto mkumalira Balibe ya kumfesa kumanda ndiko kwangira Tika jita bwino, tiza kumanaso Koma kolona wa moyo wa kupase ngati mpaso Siti na kutae, tiri nawe Tuzi tuzi jago masomu, siji ngatawe Ukuimba ndi angelo, lelo limenelo Zowa wisa zaba ziko zija waziba sabelo Ife ndi osala goma dizi pempelela Ife siwo niga goma dizi konsekela Ubale watu ndi mulungu dizi pemelela Adani analipo goma na ondu otodwa Akafika manja mwanu ife tikala okondwa